Yes. Yes. Ulu Royal Bafan. Matombazane ngayixaxa manginayi imali. Yo, check it. Mini rap ngisazoyiphatha noma ungathini. Ngiyamsusa manje uJohnny mina osephethe egeyithini. Angidonsi imbazo kudabuka amabhuluke ngibaklebhule. Kuthi ngibhala kanjani ungangibuzi nawe kuzomele ujule. Mini rap ngisazoyiphatha noma ungathini. Ngiyamsusa manje uJohnny mina osephethe egeyithini. Angidonsi imbazo kudabuka amabhuluke ngibaklebhule. Kuthi ngibhala kanjani ungangibuzi nawe kuzomele ujule. Siphethe amapistili namanga namanje nisayithamela pistili. Busy ngiqhoma ngokurepha kanisiphi iskill. Nina nithathi kuphela menzobhema insango nigqoka amaskill. Inivalele endlini kushi gudu kuze kushintshe iskin. Kunzima kodeni uyabekezela. Kwigame useyazela ngimnika ikili still uyayibekezela. Nalo mntwana engamthola ephathini naye useyayizela. Ngoba ngulovo ongabhayisi sazomkhwezela. Wena sasikho lento enombuso bombi. Yonke into ewekhe yakho qhawe igovu ubuthi ngifake idume emlilweni kwaqhuma kanigqaya ibhomu. Zenza into esile uhlulo khipha ihithi gqawe isidomo. Uhlama ukwazi ukubhala ingoba wenza ngebomu. Hlupha zafe mekhuluma ngizomngena emlomeni. Ngoba kumina ufana nenja nje sahle komeni hliphiriphi nevosi yomkhuhlane ngathi ngiyamnika iphatshi ngoba ubhema ihlu njalo mefuna ukuhlanganisa iphatshi. Mini rap ngisazoyiphatha noma ungathini. Ngiyamsusa manje uJohnny mina osephethe egeyithini. Angidonsi imbazo kudabuka amabhuluke ngibaklebhule. Kuthi ngibhala kanjani ungangibuzi nawe kuzomele ujule. Mini rap ngisazoyiphatha noma ungathini. Ngiyamsusa manje uJohnny mina osephethe egeyithini. Angidonsi imbazo kudabuka amabhuluke ngibaklebhule. Kuthi ngibhala kanjani ungangibuzi nawe kuzomele ujule. Ebafo sidla amabhodlela o4 sebo4 kodwa phela nami ofuna ulwazi press uinfo uyagula olapheki ufana nesifo. Kathi ngiyaphantsha kathi ngishaya imetaphor. Epidemic udedela isigubhu engathi uAntonella 4. Yo! Madolo mkaza ngikusebenzisa mengizothandaza. Ayo ukuthi ngiyakuthandaza. Umjito omnyama kakhulu entuzuma ofuna ifame. Bambiza ngoflamer. Noma ningangizonda zinjimpama ngivika ngedebhu. Nobethi uzama ukungifica ngokubhala ngimshiye ngegebhu. Woza negwebhu ushekezele ngibambe ngempama. Ucwele ushwele ngiguqise emadolo kumina uhlama. Bapha bagcwele nge-social uroyal. Umjito oyithulelayo hleze hleka ngithi phela uloyal. Kodwa ngepeni uyakhuluma mengena bayajuluka. Lento mzeni zakha ama-statue zakhumula. Mini rap ngisazoyiphatha noma ungathini. Ngiyamsusa manje uJohnny mina osephethe egeyithini. Angidonsi imbazo kudabuka amabhuluke ngibaklebhule. Kuthi ngibhala kanjani ungangibuzi nawe kuzomele ujule. Mini rap ngisazoyiphatha noma ungathini. Ngiyamsusa manje uJohnny mina osephethe egeyithini. Angidonsi imbazo kudabuka amabhuluke ngibaklebhule. Kuthi ngibhala kanjani ungangibuzi nawe kuzomele ujule.